It's a vibe, it's a vibe, it's a party each and every jam session. Turn around, baby, top, I wanna see you in rotation. You need me come to do, kill you, me come to do. Usiogope kutoa wasimu. It's a vibe, it's a vibe, it's a party each and every jam session. Vile umetunga, look at you. Vibes imechocha, zime come through. And I've been looking around, someone like you. Won't you come my way too? Kuna wanati wamekuja na mavela, na mapinchi wanachuna na mahela. Na kile nataka ni kukatika na we, katika tena. Na kila mahali kumewaka tu mavela, na mapinchi wameshachafua meza. Na kile nataka ni kukatika na we, katika tena. Oh, nisamehe, what I'm about to do.
Basi leo
utajua, cheza na radaka, umekibebana, usilete nomaka, zimekushikana, bonga na roda, pale kwa kona,
toto kiboko pia wewe unaona,
anavyozungusha kiuno utakoma,
Mr. Selekta usikatizie ngoma.
Matatu 125, warembo hips don't lie.
Bogi ya kimonyoski, juu ya timba na makaki. Mangoto na manati,
makuki na makeki. Makali na majani, na tunaiwasha katikati.
Kizima tunaseti, basi rolling in a freshy. Chini ya maji tunameki.
And I don't wanna be your boyfriend, minataka one night stand.
Na vile umedunga, utafanya mini spend.
Kicho tu. And I don't wanna be your boyfriend, me nataka one night stand.
Na vile umedunga,
utafanya mini spend. Oh no 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 no, don't you know it's a vibe.
It's a vibe,
it's a vibe, it's a vibe, it's a vibe, yeah.
Turn around, back it up,
I wanna see you in rotation, ooh yeah.
You need me come to do, you need me come to do.
Usi yoko bengu do, I want see you.
It's a vibe, it's a party, each and every jam session.